this thing again. Shimugantongo, Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani. No losi, when you see me kaba move like bossy. This is our dosi, they like to take photo, me I take pose. Yeah, mademu ananita kasi tongozi. Nimezi choka simuza kina lozi. Nikuna teacher kunde mkombozi. Wanango wakitani chapozi. Shemu, shemu, shemu. Spendi, na sipendi kulala weekendi. Napenda watoto wenye mzigo na mtindi. Na wakati wa kulala pisizi zwe chache zwe nyingi. Mana watoto anapenda shilingi. Yani pesa kama una watakutesa. Aiwe